nice now we leave pose.
Teddy B.
Pensa so kila kitu alinifunza mama eh. Heshima ndo kila kitu walisha sema wahenga eh. Ukifuata magari utapotea baby we. Ukifuata mapeni utapotea mbona. Nikuita malaika tabia zako haziambatani mbona. Nikuita mama yao na watoto wako.